sigenda mukwe kansi. Love nsonga nkulu we kuba kutesa tuteserwa lero. Ono je akulira mpulira ngambo ntyo yali mtwala aliba wangu deroto. Awangu deroto kuba yampa mukwano we namuzaba kusweta. Yo my peace of mind waponya my grain. Let's see myo kubanga nzera awangu deroto. You make me better every day, baby. Funa hiccups. Gabanjo gira konga wenchu se mumbera zange. Tinkola bulunji kumulimu. Kubantula mundu ne chimuli. Newe mbabo jamonde kampangule. Wetu batu wakana. Onda ze chechitegeza. Okwagala munse ne kanga. You never leave my side when I'm ill. Obera wonga bigalubye. Musa nyugira konga bikoze. Eh, let's see me. Mukama ni muwacha kunga bilira.